kupeleka deep mpaka una hema na beat ndani ya Suzuki Jeep imeshona wadhi kushinda matatu za D. Weka MPC plugin choma CD washaka babazi sasa basi twende kazi wazi wazi kota basi kitu kiasi. Isi ni asili ya isili na MC masesimi JVD napendanga mademsi tumiangi vaseline nishakinda radio juice sikizangi maseline sindio usu yu sindio yusu ndio wa rap toka sivo sivo au sio au sio nangana marabas kwa track ya mbio mbio ina taka maraba wanze kutega masikio wakisikia kitu na wapa ni kama hiyo hiyo hiyo.
The intro, the same as the outro. The way you come in's how you're going out, bro. Mix the rap thing with the little house flow and shark your cornrows back into an afro. Let the cash flow like drinks at AFCO. Let the rap flow be hot Tabasco on the tongue of the one who copies the maestro. Let the mice know there's a cat with the mic. So run for your life like you run from a knife. Crazy music make the husband run from the wife. But come to the dance floor, come to the lights. Get shook to the left as you come to the right. There's no need to fight, everything is all right, war tight, play the music all night. Party's all hype, everybody's dressed up. Nobody mess around, nobody's getting messed up. Nobody's stressed up, we came to drop bombs. This is dedicated to Nairobi.com.
Ya tatu na ingia niko airi kama ini ya mawazo kichwani kakilemba kala singa. Lini ntanza kula mpaka matama ya bimba. Michapati michuzi matunda soda mirinda. Kisha na kumbuta chupa nzima ya mzinga. Kani meshinda miezi tisa kwa mimba. Na miaka 26 na nina nyumba mavumba ni vibunda na shukuru mumba. Nikikumbuka vile nimesumbuka nishagutuka. Nimeshika chupa ndavunja vunja mifupa kama virunga. Bado meno iko nini kidole gumba. Hii ni mziki taskika mpaka runda wakili mamadha mambuyu wa suti za kaunda na hafta bambu basi chapter na funga.
Dance on the dance floor, dance in the street. Whatever you do, yo, you dance to the beat. Grab a girl's hand, pull her out of a seat. Look her in the eye, be like, niaje?
Feet.
I just wanna dance, after this we can eat. Gotta stay awake, after that we can sleep. My first album came out, peeps was so-so. Now I'm so-so all over your radio. That Caballo said Channel O was like, whoa. Come down to Joburg and do a show. Flew the wrong way, touched down in Bombay. And that's when I heard this Indian woman say,
let her be.